Olukiiko lwa baminisita abaakalondebwa kyaddaki olunaku olwaleero bonna bakubye ebirayiro byabwe wakati mu kuwera nga bwe bagenda okunyweza ssemateeka okufuga eggwanga lino wamu n'okuweereza obulungi obuweereza bwabwe bwonna buli omu ku kifo mwe yalondeddwa. Okusinziira ku akulira abakozi ba gavumenti era omuwandiisi w'olukiiko lwa baminisita Lucy Nakyobe bw'abadde ayanjula enteekateeka y'okulayiza baminisita olwaleero wali mu maka ga Pulezidenti Entebbe ategeezezza Pulezidenti nti ku baminisita 81 abaalondebwa abaminisita 78 bokka be bagenda okukuba ebirayiro bw'ategeezezza nti abamu balwadde ate ng'abalala balina ensonga ezibalemesezza okutuuka olwaleero. Bw'abadde akuba ebirayiro bye omumyuka wa Pulezidenti munnamagye aganyuka Retired Major Jessica Alupo aweze nti mumalirivu nnyo okuweereza ensi eno Uganda wamu n'okukuuma ssemateeka. Ye Sabaminisita w'eggwanga lino omukyala Robin Anabanja naye bw'ati aweze nti mu ofiisi y'obwa Sabaminisita wakuginyweza ebitagambika. Baminisita abalala nabo bakubye ebirayiro byabwe era okusinziira ku nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga bano oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro bakutandikirawo okukola awatali kulinza wadde okulonzalonza.